Monday, kutoroshe kwenye kazi. Jumanne, kupeleke kwenye kazi. Wednesday, twende wote kwa wazazi. Wajua kwamba iko
million, millions of girls on earth. I don't wanna keep on chasing everyone. Only one queen away by my side. Millions, millions of guys on earth. Wanna tell my chance ya kukuita wife. But only last king gonna treat you right. Sipoteze muda kujiumiza kumrithisha mekupenda we ulivyo. Sipoteze muda pesa kujiongeza. Monday, kutoroshe kwenye kazi. Jumanne, kupeleke kwenye kazi. Wednesday, twende wote kwa wazazi. Wajua kwamba iko wazi. Propose Thursday, iwe mbele paparazi. Friday, kina waka iko wazi. Jumamosi, jambiani tuko zanzi. Jumapili, bado tuko ganzi. Sipoteze muda kujiumiza. Kumrithisha mekupenda we ulivyo. Sipoteze muda pesa kujiongeza uzuri mekupenda we ulivyo.
Baby stop.
Baby stop.